Sawubona mlaleli, kwaze kwayintokozo ukuhlanganyela kanye nawe namhlanje ukuzokhuluma ngesihloko esibalulekile ngendlela emangalisayo, isihloko somshado. Ngiyacela ukuthi wena ongakangena esigabeni somshado nawe usudlulile ungasheshi ubaleke, ngoba ngiyamkholwa uNkulunkulu ukuthi kunokuthile asiphathele kona namhlanje sonke. Ake ngibongeke ithuba igama umama uMyeza. Umama uThobani Myeza, ngihlala endaweni yase New Germany, ngivela ebandleni His Church New Germany ngaphansi kobuholi bukamfundisi uMondli Myeza ongumyeni wami. UNkulunkulu sibusisile ke ngabantwana abathathu kanye nabantwana abaningi ke bakwamoya. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyumntwana kaNkulunkulu futhi ngisindisiwe, ngamkela uJesu nami njenganeNkosi nomsindisi wempilo yami. Ngiselokhu nje ngihamba naye, angizisoli, mayibongwe iNkosi. And so kuthiwe la angizoshare phansi kwesihloko somshado. Kuningi ke esingakusho ngomshado. Ngiyacabanga ukuthi nawe emlaleli lapho khona usuke walalela kakhulu noma wezwa mayelana nomshado, kodwa kubekeke kakhulu enhlizweni yami namhlanje ukusho nje izinto ezintathu ngaphansi kwalesi sihloko somshado. Eyokuqala iyokuthi umshado is God's idea. Yabona kubaleka kakhulu ukuthi siqonde injongo yento. Uthi umfundisi osadlula emhlabeni uDr. Miles Monroe, lapho injongo yento ingaziwa nakanjani izohlukunyezwa. NgesiNgisi athi, where the purpose of something is unknown, abuse is inevitable. Ngamanye amagama mabe khuluma ngeabuse la, mayichaza uthi it's abuse uma into isetshenziswa ngendlela engafanele noma engahamsani nenjongo yokwakhiwa kwayo, kusuke sekukuyihlukumeza into. And kaningi kaningi sike sabona, ngiyacabanga ukuthi ungavumelana nami mlaleli, ukuthi abantu bahlukumezeke kakhulu emshadweni. Uhlukumezeke bona abantu abashadile, kwahlukumezeka nemndeni, and as a result nathi nje siwumphakathi sihlukumezekile ngendlela emangalisayo. Kuyaveza ke bangcwele ukuthi umshado unendima ebaleke ngendlela emangalisayo emphakathini. Kahle kahle masibheka nje kwasekuqaleni, iyona ndlela uNkulunkulu ayikhethile ukuthi kwakhiwe izizwe. Simona laphaya encwadini kaGenesis, ekuqaleni nje ekwakhena umuntu, mayechaza ukuthi injongo yomuntu kuzoba yini, masechaza into akufanele ayenze umuntu. Enye yezinto uthi mayesebadalile owesilisa nowesifazane, owesilisa nowesifazane bangcwele. Kusididekile ke kulezi insuku, kodwa lithi iBhayibheli kwashada owesilisa nowesifazane, wathi uNkulunkulu ngabo amazalane bande basabalale emhlabeni. So i-institution uNkulunkulu ayibeka ayenza emhlabeni ukuthi abantu bazalane bande, umshado. UNkulunkulu wayeveza ukuthi ukuze kwakhiwe isizwe kufanele umphakathi, ukuze kwakhiwe umphakathi kufanele umndeni, ukuze kwakhiwe umndeni kufanele umshado. Iphuzu nje engifuna ukungena kulona elihambiselanayo naleli lokuqala elokuthi umshado kumelwe ukuhlonishwa yibo bonke. Ithi incwadi yamaHebheru chapter 13 verse 4, engizofunda nje le ndimana yokuqala lengaphezulu. Ithi ukuganana makuhlonishwe yibo bonke. Ayisho lencwadi ukuthi ukuganana akuhlonishwe yilaba abaganile, cha bobo. Ayisho futhi ukuthi ayihlonishwe abangaganile. Ithi ayihlonishwe yibo bonke. Ukuhlonipha yini ke mlaleli? Mawuhlonipha into ukuyipha inani, ukuyipha i-value, ukuyiqonda amandla nomthelela wayo. Yingakho hlonipha amakhosi kangaka, ngoba siyaqonda ukuthi anamandla anomthelela mayikakhuluma khonto eyenzakalayo. Ngakho ke kufanele siphe umshado indawo yawo, sazi ukuthi unamandla futhi unomthelela. Uma sinemshado ephilayo, sinemndeni ephilayo. And then mabe sinemndeni ephilayo sinomphakathi ophilayo. Umphakathi ophilayo wenzani? Wenza isizwe esiphilayo. Simelweke ukuthi sonke siwuhloniphe umshado, singavumi ukuthi ngathi uhlambalazeke umshado. Kunezinto ezenzekile, abantu abaningi abathathe izinto zasemshadweni bazenza ngaphandle komshado. Kwase kwaba nomthelelo ukuthi kuzaleke ingane, kuthelelwane ngezifo ngenxa yokuthi abantu abawuhloniphanga umshado ngokwenza izinto zasemshadweni emshadweni. And so siyabona ukuthi ukungawuhloniphi umshado kunomthelelo omkhulu esizweni sethu. Ngakho ke sonke simiselwe, sonke sibizelwe ukuthi siwuhloniphe. Siwuhloniphe futhi ngokuthi noma mina ngingakashadi, ngizilungiselele, ngiqonda ukuthi engikwenza namhlanje kuzoba nomthelela kusasa. Iy'nqumo zami zanamhlanje zizoba nomthelela nasemshadweni wami. Ngizongena emshadweni wami nani, ngoba manje kufanele ngiqabange lokho, ngibe sober ngalokho ukuze ngingahambi ngena noma ikuphi ngenza nanoma ikanjani, ngoba konke engizokwenza ngizoba phela singiyongena nakho emshadweni, ngiyothwalisa umntana abantu lapho engiyakhona izinto zami. Ake siwuhloniphe umshado. Umshado ukuganana makuhlonishwe yibo bonke. Khona lento eyayishiwo ngesikhathi ngikhula, umuntu mayesesukuma laphaya ngaphambili ezama ukuveza uthando athi, I have found my other half. Ngamanye amagama yena uhafu umuntu ashade naye omunye uhafu, and so mayebehlangana bobabili benza ke into ephelele. Kanti cha bobo, akunjalo webalaleli. Kahle kahle umshado ophumelelayo, umshado ophilayo, owabantu ababili abaphelele abahlanganayo ukwenza umuntu omusha naye futhi ophelele. Umuntu upheleliswa nguNkulunkulu. Ngesinye isikhathi siba nalemicabango yokuthi hayi ngizophelela, ngizojabula, impilo yami izoba right mase ngishadile, mase kunemoto, noma impilo yami izophelela izoba right mase nginomntwana, mase nginalokhu nalokhu, mase ngisebenza. Kanti kahle hle umuntu injabulo ephelele nokupheleliswa komuntu kukuNkulunkulu yena uqobo lwakho kuphela. Asikutholi bazalwane ukuphelela ezintweni, izinto ziyashabalala. Wakuzumbone umuntu ethola imoto namhlanje, kusasa kusile uzobe secabanga ngengcono kunala ayithole namhlanje, ngoba vele injabulo yethu nokuphelela kwethu akukho ezintweni kodwa kutholakala kuNkulunkulu. Yingakho ke kuwumsebenzi wami, kuwumsebenzi wakho mlaleli, ukuthi sonke siphokophele ukwazana, ukuba nobudlelwano obunzulu nalo uNkulunkulu, sizazi kuye ukuthi ngaphambi ukuthi ngaziwe njengokuthi ngumesi so and so, ake ngaziwe ngizazi ngiwumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe, ngaphambi ukuthi ngaziwe njengokuthi ngumakabani nomakabani, kodwa ke ngaziwe ngizazi mina uqobo lwami, ngisindisiwe, impilo yami ngiyinikele kuNkulunkulu, ngiphilela yena kuqala ngaphambi ukuthi ngiphilele umnyeni, ngaphambi ukuthi ngiphilele abantwana. Kubalulekile, kubalulekile ngendlela emangalisayo ukuthi siqonde bangcwele ukuthi ukuphelela kwethu kuNkulunkulu. Uyena yedwa futhi okwaziyo ukusijabulisa ngaphakathi okujuleni kwey'nhliziyo zethu. Sometimes abanye bethu singena emshadweni silindele okuthile, silindele i-bold and the beautiful. Masithi siyangena emshadweni sithola ukuthi kanti kahle hle akunjalo, ngoba kahle hle into esuke sesiyenzile ezibange abanye babe muncu bajabhe emshadweni yabo, ingoba babelindele ukuthi labantu abazoshada nabo bazobaphelelisa, bazobajabulisa. Kanti kahle hle injabulo is an inside job. Injabulo umsebenzi kaNkulunkulu. Uyothi umntana omuntu esekhamsile wakuyise holidini, esekuphe imoto, wakupha nemali, uqhubeke ungajabuli, ngoba injabulo ivela kuNkulunkulu. Yingakho kufuneka siphokophele ukukwazana naye, yingakho sifuneka siphokophele ukuncika kuye nokuthanda yena kuqala. Elithi iBhayibheli simelwe imiyalelo emibili ebaleke kunayo yonke eminye imiyalelo, ukuthi ukuthanda uNkulunkulu ngayo yonke ingqondo namandla nomphefumulo nakho konke kwethu. Masu number 2 ufana nayo, usho njalo iBhayibheli, ukuthanda umakhelwane wethu njengoba sizithanda thina. Kufanele siqonde lokho kuqala. Ngithe kokuqala iphuzu lami nje lokuqala ukuthi umshado icebo noma iID kaNkulunkulu. Kuvela kuNkulunkulu, kubalekile lokho ukuthi sikwazi ukuze konke mase kungahambi kahle emshadweni wethu, ukuze siqonde injongo yemshado yethu, siyobuza kuye uMakhi nomsunguli womshado. Singahambi siyodonsa ulwazi nosizo kuphi nakuphi la ngafanele silidonse khona usizo nolwazi, kodwa siye kuye owawudala umshado. Unumber 2 uthi kufanele umshado uhlonishwe yibo bonke, yithi sonke. Kufanele siwuhloniphe umshado, siwunike indawo yayo. Elokugcina nje iphuzu mntakababa ngaphambi ukuthi sithandaze ukuthi umshado muhle. Siphile esikhathini lapho umshado uhlazekile, sidima nje somshado asisekho ngenxa yabantu. Kodwa ngizokugqugquzela mntakababa ukuthi umshado muhle. Muhle futhi kakhulukazi mawuvuma ukuhamba ngokwezimiso zomsunguli, ngezimiso zomakhi womshado. Muhle kakhulu uma sincika kuye uNkulunkulu emshadweni yethu. Sivume ukuthi abe ngudriver, abe yiglue yemshado yethu. Senze izwi njengokusho kwakhe ngomphostoli uPaul laphaya encwadini yabaseFesu chapter 5 verse 21 athi khona nithobelane ngokumesaba uKristu. Simelwe bazalwane ukuthi sithobelane emshadweni yethu. Imshado yethu izophila, izophumelela, izoba mnandi futhi uma siphila ngokwezimiso zikaNkulunkulu. Kuningi kuningi kakhulu uNkulunkulu akukhulumayo nakushoyo ngomshado ezwini lakhe. Kufanele kube yiyo naloyo sizihluphe ngokwazi, sizihluphe ngokufuna futhi ukuthi uNkulunkulu uthini. Futhi kunezinto uNkulunkulu asibekele zona individually, kunezinto futhi asibekele zona ukuthi sizenze, sizifeze njengabantu abashadile as couples. And so kubalekile ukuthi sizifune lezo zinto, sizenze ngegama lika Jesu, ngoba kukhona abantu abalindile. Kunezinto ekulindelekile ukuthi mazenzeke, sifezeke emhlabeni, and you are the answer. Kunabantu okufanele kubuye ithemba kubo ngani njoba nishadile, okuthi ngani kuzobuya ithemba kuye ngoba ebona umshado ophilayo. So bazalwane sonke bangcwele balaleli, kusimelwe ukuthi siwuhloniphe umshado, siqonde futhi ukuthi uvela kuNkulunkulu, futhi sujabulele, siwuthokozele, sazi ukuthi muhle and futhi kunama benefits kuwo egameni lika Jesu. Ngiyacela ukuthi sithandaze. NkulunkuluUbaba, egameni lika Jesu, Baba nangu umlaleli mhlawumpe usesigabeni sempilo lapho elindele khona umshado. Baba siyakhuleka, muhole endleleni yonke yakhe, umsize azilungiselele. Nkosi yamakhosi ngokohlelo lakho, mnini mandla onke, mvikele Nkosi engcwele angangeni ogibeni lomncuphi, kodwa Nkosi yamakhosi umholele lapho ekufanele agcine eshade khona, Nkulunkulu wethu egameni lika Jesu. Father siyakhuleka kuthina sonke eseshadile, Nkulunkulu onamandla yandisa uthando, yandisa ubunye nentokozo emshadweni yethu. Baba siyakhuleka nalabo asebedlulile esigabeni somshado, whether by divorce noma by ukufa, Nkulunkulu wethu siyakhuleka egameni lika Jesu. Baqinise abantwana bakho, ubange ngothando lwakho Nkulunkulu wethu egameni lika Jesu. Ubagcwalise Nkulunkulu onamandla ngobukhona bakho, wena othi ezwini lakho seduzane nalabo inhliziyo zabo zaphukileyo. Nkulunkulu wethu nakulesi sigaba bahole, ubabonise Nkosi engcwele indlela bamele ukuyihamba ngegama lakho elinamandla Kristu Jesu. Siyabonga mnini mandla onke, thatha lonkudumo manje naphakade. Amen.